Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Salim Juara to Bogi Jandega Fandu Hala Mamadou Sama Sewu Jam Nyal Sakabe Hebibe. Fa hande bonandaji na wada mbiyan do jamara nde le saha le wudundu hibumoji kewdi ngada ma nde do yontara le dido nokkuji mbiyan le raison dido raison gaji di e on wattu on mbiyan al hali pulta mbiyan biltaki fe bamako do kigira ko won ko mbenno joko president transition on yidata e politiko be mbenno e halnana en yo bolde didi ciagal yopugol golle president transition e kany premier ministre o bangal la kawtal luumo ben kulentreji runde afrique malinkobe ben kiyahobe natun e wi ben lamkobe mali e senegal ngal do kawtal lato sababu sembinde guldal hakunde ledde didde hedingun sembe kabaru jamen hande kikide aljumare noga jetti leru ma hitande ben 2021 bismillah sakram wattu mo leedi ndi ben wala gorma hakke jonte didi hande ben alhaali denagu na hulbini sanne le nukuji yogaji leedi ndi so ben fa hande le nukuji yogaji ben fa hande nukuji yogana le wi ben goote rusi en hip ngoji na jukiti wadede do guddi kedan nako ben khalifa guita do fo sango umar wagalu
wakkati de balleri leedi ndi wonde hulbinade gombe le saha leedi ndi kanele wud leedi ndi do torraji kewdum gonde yottade dum en ton nokku no docteur ama shakh irum le cercle tes elite region kidal yimbe le don ke dikile hen jago barmile hen tiagal ko camion yabbiton bombore alkamisare de nokku no dettedo tiniti hi hoyo idum le lamu ansongo yimbel joyen kaborde kanye natli miside mabbe wonde tonde be tayuton julobbe wiyamo be pidum en wakande bitannode dubben gujji moto mo su doktororo wonde tonde jogi kanko jokko dido bo mer ansongo tutunodo nokku no dettedo seyina fa handen o yitaka nokku no dettedo komara idum le commune masina le wudle ndi gorko goto mo dubi chapande jetti e jeddi kanyum barmina wakande yimbele mbibe gondube diina ngari ton le odo nokku fambaajo le miside de yimbele be tayton be ngoni ko jabana hibe poste zanarma en gondo nokku no dirtedo kem parna le lamu san o wiyamo won nanube ton civil goto heddikli hen alal bar jabbinon de kambe nanube be dunditirama yarde tiagal mangal pade be golli odo golle
tama alhaali politika ko bomako do matete do kabaru ndenagu o dunke kabaru ndenagu ndoko wadun kabaru ji sir daniel hultibide soni dum biltaki no yawiri denko mata ka non e wi mako ele wattu dabbo kay men farati fufu wala hen ton nokku wolde ton kada nako me kanko to mbiyan sir daniel halni kam e do fason alcisi
oui non oui parce que
on sabi so odo kabaru wala no do hande miden bawna hegude worbe tay ko tobi san nga sabi soldats en lidi mali kollata kanyu en tan fede barkan nena do munismado anado so dum fu bettike soldats en lady malidou ana wondi habade ne dido nokule on jihi communiquer chakitido mo soldats en lady mali wadi noddo yimbe be fu non wondira de armeo na fa odo communiquer ana momni sanni ngaso kabaru o hidri kani ba makodo du ana way wadjule tidalaji goddi de leedi gale odo wakati ni lay fey wiide kite kesse warfa wadde metti wala yimbe be tofu dum sabi so an hani jeewede hono min bawi wadirde yalla miden jalta no yawiri ni tidala gondo ba makodo
joko president transition on ben na wondi yirude wakat jono kany ben politinkobe kany pelle kewde leedindi ben batu hakuni mako ben politinkobe timike fay boyalin den no holti wiide kanko colonel asmi guita holti be wiide anyamako yo gulde ben halfinde gulde premier ministre o fedde m5 rfp den no kawtal gongal dun na sarsa en wondi wadede wakat jono hakuni mako ben fedde halnan en fande li kabaru don bawi sakura don bawi ben to klay mo do kabaru yon bangal be am Facebook and Twitter darande gollirde mawde e imade yirwere duminde wonno susli kawrutal beta ko gal landini institut RSE ben horebe gollirde den horebe gollirde en kewde jangobe jande dure yogabe bamako ben hawri hen Suleiman Bendika Jabate ben woni joko horejo ben institut RSE kedana ko halni Ali Cissé do fostan kanko alio
la RSE c'est la responsabilité des entreprises
RSE yo darne tuli gollirdi di do kuteje ko be bay wadure do hawalu do kebal fayeto do bibi adamay gollirdi ananarda jogono hakille hawalu challal bibi adamay kay kebe mu mi ballan tuli gollirdi nangal lawol RSE sudu gollirdu jabudo nangude lawol RSE fu e sudu gollirdu jabudo darade darne mu RSE fana mu woni wirfaade so hokkita yimbe le gombe le kreduji di jawdi ko min kebi le golle ko min gadi to mabbe to ko so ara golla ara hani lamdade hore mada so ko gollata ko ana jogi kutteje do hawaluna ana jogani kutteje do challal bibbe adama en wonko wayi waddande yimbe gombe le kreduji din so di tobbe tati fu tawto ndiri le golle ma o ada wayi yede anangi lawol RSE
que tu es dans la démarche RSE
beta ko pulsabe jokolbe memondiri ben sere miside arandere badala bugu hultama wide yu batte ben majotobe ben salike pulsabe udda miside de kado tidalla boyi hakunde me pelle didi le miside de batte darande almamiyaku fande li kabawdi e wattu ben nungu lamu ben lawi bamko di woda idi sambina jati accident kewdi e wi ben jabarande dum walda e hakugol motoji e mobilaji di nungu one wodda gullirde humaninde di do lawi men holliti dabareji piyama sar yalla ben buytude sanne tampere e yimbe kedda kanko adama tarawre woni ben horejo service humani do kabar mudun to gullirde lawi ton kedda nako han elizabeth wallet mohammed do faysan ousmane nyalbul
en prélude à l'hivernage
fewde e nungu o dabareji di woni ko min pi ko faydo kabar laay mawdu leydindi lam o daronto ittugol jawdi yalla edi mo intine do wattude juude meri ngaji gallur bam ko dedu won hen jawdi mudo ana wara e miliyoji temere jetti sefa do daronagol mo intingol laawi komin ngaji on tayki take yide fonse ngaji ana gondi e wutade wattu joni o le nukuji yogaji o bam ko do ministere humminide haawalu daronto golle mudo do faabaade meri ngaji yalla fonse ngaji di ana mbute pati tidallaaji kebe bangal toboji gulleji mudum puddi joni jab mudum boyata sabe himbe daranta ko haybude laawi di no haneri himbe ana padda tundeji de fonse ngaji di dun ana udda di dum watta fandian nabita do laawi di ko sabe binta bonnude di ko yaawi
ça se dégradera rapidement
to sigas tun holtawa wiide kulle kecce ben kewal mudun e tawde fuf le lumuji di men cogguji di kay ben newaki fe e wi kambe robe be nerno kambe robe ngado ben defu be kedanna ko heban en bangal mudun adama amadou haydara e do fason alcc umar o e ousmane nyarboulde
le lumo mongo sigaso kudde kecce de ana wi pep kudde kecce de ana yeye nukule le fu chomoto be du ana wi pep le wi mabe ko hewe cogu kudde kecce de fu beydike
na fanke ne ka cogu bi belede beydike le wattu juldanu den
ramadan
je gwa jurumi warde fam soda bibbe ledde sabe e yengeji min jogi kami tagi tagi yide bibbe ledde de anati isanne ko sotteno temedere fu yeyi fa temedere joyi joni otti joni joni o mi sodi pousulaga poivre temedere e malle hemere tawen arande buddebe tan sotteno
lewi njeyobe beedugol dido cogguji ka sabi beedagol cogguji deedo kujje kecce nokkule to dibametetu be quality widedu jon wana wakati kulle kecce
bibbe ledde anati fasane wattu joni o so wana dun le wattu ndungu chakuru aubergine na poivre ana sotte hakunde teme tati yaade teme nay chakuru dandi kunde teme nay yaade teme joyi ka wattu gon en joni o chakuru dandi na poivre fandi fu ana ya ujinaji nay miden ciotta sio dandi ujiner e teme didi mo poivre ujiner e teme jagon chakuru supam ujinaji didi e teme joyi min ciotti tadum ujinaji nay e teme didi
so do betike cogguji ledde keddire le laamu sigaso woko ana yaafi sanne le oɗo wakkati sadare le muru cottete noɗo buddebe sappo sefa buɗnogay sefa cottete hande sadare manguru buddebe sefa ɗo woni ko adama amadou haydara heɓani studio tamani iwde sigaso
kawtal mangal men lumo clontreji runde afrique na jogitito dakar to no caggal fuddugol mudun kikil alkamsare nde numo o lumo o nati hande ka leedi malindi ben hejaabe leedi mali hewbe nattondo e wi kambe ardibe ben leddide ngal ɗo kawtal latto sababu sembinde ben gollidal hakunde leedi mali e leede mali e senegal kaddan ko heɓani en ben kanko nelado amen tun mariam koulibaly du fasan umar wegol alcisse
ko woni fana ngal ɗo ko hotel faabe jeelo no gidraago hakkon leedi mali ndi e leedi senegal hani tekkirde non kanko secrétaire général soudou ministre humnido kabaru fina tawa leedi senegal ndi mo noddata demba fay o hollitiri wiide watto juude ndo soudou gollum ndo kolleji ndo leede afrique faabaade numuji hakkunde leede yaafinde ya warta kulli chotteteedi de leede afrique kanko noddirteɗo Mohamed Diarra ambassadeur leydi mali ndi to senegal o wiwomo yeeli mali koɓɓe keɓale hen keɓe
min
goɗɗo lumo no kulleji jeyaɗe leyɗe afrique yeeyete ko leyɗe aduna fo waso tawtodiri yo wattu e juuɗe amen kollitidde gollidal moƴƴugal gonɗo hakkunde leydi sénégal ka e leydi mali ngal ɗo gollidal honono yimɓeɓe andirini ana yowi do ɗati fa hewi ɗati godanɗi fina tawa tourisme ka e yeeyugu kambe garbe nanudu ngodo lumo du be biye domti de do kebe mawde
on attend
de nana yimbe be ana wiya mi den jidi be garbe choda ko mi chottata ko min ka ngure jeyam ko hebete le demal ko baytan mi mayambu dun client be warta sodde de odo wakati goto min yidi golli dal tawe hakkune ame mine kolno be hore mu le leedi malini ka leedi senegal faye tole de goddi
gal do ko tadiro bal jowin gal dokkude le rumde afrique de be jowi dun do darde e robe dun ko mariam kulbali nela dama ya dakar o hebini sijo tamani
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sagro sangare le kabar yo ne reason gadi mbantu nyafunga ton holta ma wiide ben ngalure de hebi korbiar kesso be on ke le de do yontere totti dun woni fondation SAER mo ardi ben bi nyafunga goto gondo bomako dum wadi dun do amir en kewde gure ben kanya dun horel safar pompi nyafunga to ngado dokal ngal hol pammi adi ben darnade joddi chauffeur o hitande hurnde antum nan kabar wiɗi to kujala ton holtama wiide ben ana wara balɗe tati hande yimɓe rewek be puddi golle likum ngaji 35 circle o gila joni jati metti allahji taykama bangal reji yogaji sabi jamare hunde yalti batte hinade kabar mudun denno holtama wiide dabari na gondi fiyede yalla bitu dum do yawiri mi citane wiide ben buri lewru hande ko golle rewek fuddi le ngalure kujala dun timinta kabar yamen hande mi citane mbaba sade fuf tade do ben bembal amen 3w.tamani.org madu noddon jamu 37321 do sede yotre meden magasin
Sido Tamani
yewtere meden rewbe hande dum woni magazine toutes les femmes du Mali ana fawi do ben yiti mawuri dum woni nyande noga jetti luru me kam ben nyaloma humoninde ben cennam rewbe denno ngar kar batika do ben odo nyaloma woni ko ben gollirde amende hinni kabar mudun le ben yewtere hertande mu wadani en Fati Yatra keddan ko hebani en do fostango mi Ousmane Yalbu en kirejam
toutes les femmes du Mali